wewe ndo kichuna changu. Mungu amekupatia wewe wa ubavu wangu, chochote nitazingatia. Siri mi siwezi kukutenda, kukutenda tuli nimetulia. Sinilindie